byo kutte kutta majjo katyera nkula bokaba kyeki kumazeeko emirembe bannange walina essanyu naye wagiganda tokyasaaga tokyanyumyako na mikwano gyo buli kaddobera onyize tumisinga smile yo ekikulu werwanira nye entalo olemeddwa kati okoze naye nze nkugamba abaana analwana wali toyomba anayomba wali ebikusomoza ekiro ebikulumba kumakya ebimubi babikusinga amaanyi naye tulina katonda atale mwantalo tolwana ebizibu biketa tolina gyewekweka nebitakulaba birina olukwiso olaba birumba ne banka negwa ne bw'ozimba ekikomera bikiwalampa nebikufuna naye kabye banka ebitya mukama bijjawo wano kerode ye banka n'atawa katonda kitiibwa abantu ne bamusinza tyayogeranga katonda katonda nanyiga n'atuma malayika nekuba kerode oluyi nze luno oluyi lwonna lutya yavundirawo kusaawa eyo kati ebikutawanya tewerwanira leka katonda abikuba oluyi tolwana analwana wali toyomba anayomba wali ebikusomoza ekiro ebikulumba kumakya ebimubi babikusinga amaanyi naye tulina katonda atale mwantalo tolwana analwana wali anolutaya yawola seeka naye sente nagano siza netugamba lutaya nti tolwana na musajja w'amaanyi yawala sempaka bakubola emiggo nange natya nagatta obulumi bwa sente nagatta obulumi bw'embooko tolwana analwana wali omulwanyi gwe ŋŋamba bwalwana takowa nze katonda gwe ŋŋamba kakibe kitebamukuba nzono gwe ŋŋamba bwalwana teri kyebamulomba tolwana analwana wali toyomba